Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Wapi kamwezo, wapi kamwezo, wapi kamwezo.
Ingoma mefanya maboy na madiva, upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpatia mboka siku enjoy na maliza, mazenyo mono jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media, go ahead and light a joint for this feature. Riders kuta kuta coins ni mamita, na bank tinka siwa boy ni Anita.
Kanaro wame neba tika jina Sonko, kogalo masivili gimi ndio na poncho. Odi dance itambui street ya zonto, na tambla itashikwa ate bila uponko.
Na kila nkichu nisha debe wana turn face, tadhani wa mona manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes, haters na pair headache vile na run place.
Nasema mina kitari ya papa ikami maiku, kazi yetu ni kushinda nkupari, cause this my life and I'm lose. Tumeshinda mtani kwa geto, majengo hadi Soweto, kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tamla wapi kamwezo, kamwezo, wapi kamwezo,
kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi
kamwezo, wapi
kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
kamwezo,
wapi kamwezo.
You didn't know Kwonko can speak another lingo, and I make it look simple. I'm a teen, this shit just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, na kizungwa kiwalai. Ni mwisho mwezi na jidai, dona kunywa chupa, sikunywi divai. Do sherehe tunapiga place ya nguvu, mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu, my chick atenda kuku. Lamba chupo kilamba mutu, tupa luga kamata mutu, chuma mzuri ya inaga kutu. I keep it 100, me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets, you know we killing this shit. Level up.
Nasema mina kitari ya papa ikami maiku, kazi yetu ni kushinda nkupari, cause this my life and I'm lose. Tumeshinda mtani kwa geto, majendo hadi Soweto, kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tamla wapi kamwezo, kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo.